This is the African Music Mix on the Voice of America.
banana. Oye, oye, nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Oye, oye,
nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Oye,
nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Nyanga,
nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Nyanga,
nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Oye, oye,
nyanga, nyanga. Oye, nyanga.
Oye, oye,
nyanga.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
The cool and the mazu dada, umaku, the wami, the cool and the mobiles, umama, undi kulisil umama, eh, undi fundisil umama, the geza, and meta, gezanju di lungisil umama, sangi da lubo no tando, unje, jingle lako mam table, abantu bendi bonam nandi, unje, utando lako mam table, the cool and the kufunde la mama, the sitting zakubule la mama. Kutulela mami zulu kodwa lakhe ukuthatha so yacela Yesu uzumqini umama
mama
leseni na uzumdlalela ingoma ezimnandi ndiyakucela bawo uzumqini umama
mama
leseni na uzumdlalela ingoma ezimnandi
uzumdlalela
ingoma ezimnandi
uzumdlalela
ingoma ezimnandi
uzumdlalela
ingoma ezimnandi mamthe uthandi ingoma ezimnandi
Zimnani,
Zimnani, Zimnani,
Zimnani,
Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimnani, Zimn
of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on The Voice of America. Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Boys, dear, girls, dear, shut, tinamo, girls, dear, boys, dear, shut, tinamo, live, boom, live, dear, shut, tinamo, boys, dream, girls, padding, shut,
don't tell me a country, don't tell me a country. Don't tell me a country, and I'm a
like Sunshine for Your Soul, the African music mix on VOA.
Yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda, aungi yota nipunda. Yota nipenda mini spoku wasta, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda, aungi yota nipunda.
Haupigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini, najua unashangaa hata misi ujui kwa nini. Jonge nipenda kanisinge kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema unge kata. Mini msanii na ndio maisha nayoishi, sometimes sina kitu lakini nakuambishi, nikipita manukatu wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufi ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mini mbaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni, na hereni huku na huku masikioni. Na nashanga mamako haniti tena muhuni, nasikia litua chozi nilipo ingiliwa na gani. Jonge nipenda ningelo stiniwe fukara, aunge niona sidi ili nasifai kwa biashara. Mindo sugu hautapata mwana bora, asikuambia mtu kitu, mabitozi na matumi kwa ratuwa wana kitu. Kiwese geji kuchini, dumana vyo chini, unastaili kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini, nembia utalipenda kani sipo kwa saa, na kama siku ntalosi na nikikosa chapa.
Yota nipenda mini sipongara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda, aungi yota nipunda. Yota nipenda mini spoku wasta, siku nimechacha mini mikosa chapa, yota nipenda, aungi yota nipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao ipo siku wataniache. Wametulia, wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha. Wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya. Si wasichana, si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana. Niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga. Kila sentence mwisho ni kweka ga, mfano alikula nasema alikulaga. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni watu hatupendi tabu. Rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu, domana na shana kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja siku maiti, nikianguka moja pamoja mtani hug au mtani tus, na kuniona moyoni mwenu sina nafasi. Je, mtani pa heshima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomata je, mtakwenda hewani, japo kuni sabai au ndio bye bye.
Yota nipenda mini sipo ngara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda au yota nipunda. Yota nipenda mini sipo kuwasta, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda au yota nipunda. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Leo, 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Lady, yota nipenda mini sipo ngara, yota nipenda mini kiwafukara, yota nipenda au yota nipunda. Yota nipenda mini sipo kuwasta, siku nimechacha mini mekosa chapa, yota nipenda au yota nipunda.
Blended sounds from the continent that all humanity calls home. The African music mix on The Voice of America.
Bébé Matou, au meilleur de sa forme. Tant pis pour les jaloux.
Mama
anda kamba na tere simbi simbi nga pere mawae.
La nina tjade atja djan tiringi la swala piku pi plasoko.
Ayi timoninye na tere simbi nga do. Neli kute sa
mokete kongo patu mokete kanaka.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African Music Mix.
Very much.
To hear, chances are you will on the African Music Mix.
Don't leave the demon. Don't leave the demon. Don't leave the demon.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Thank you. If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Chili Paliwe.